Bosome nkron wɔ afe apem wɔde onipa mmɔborɔni bi bɛtoɔ afiase bi wɔ Belgium man mu. Wɔ afe ne fa mu nti no, wɔde owura yi nko ara kɔtoo afiase baabi a na ɛnwunu na ɛwɔ sum mu. Na wɔbaka sɛ yɛ nyinaa akyiri no, wɔkyekyere deduani no bu dua mu na ɔbɔ ne mpa a yɛtwa toɔ no. Sɛ Awurade boɛ Ingresi hene ani. Afei no, superhene no ba no. Mpofiri ara wɔhyɛ na hwan ne nnipa yi. Bɔne bɛn koraa na wɔyɛ a ɛnti asɔre mpanimfoɔ ne amanfoɔ nyinaa abu no akumfoɔ. Na ne din de William Tyndale. Na bɔne a wɔayɛ ne sɛ wɔakyerɛkyerɛ kronkron no ase atenten wɔ aborɔfo kɛse mu. Wɔwɔ Tyndale wɔ mmerɛ a na Columbus de ɛhyɛn kɔduru America man mu no. Na ɔkɔ Supon wɔ Oxford ne Cambridge. Na wie no ɔbɛyɛ Roman Catholic a asɔre mu baako bi a na ɔte kasa bebree te sɛ Greek ne Hebrew ne Latin. Na Tyndale yɛ sukuuni a na ɔku ne ho sua twerɛ kronkron no. Nti mmerɛ a wɔbɛhu sɛ nnipa bebree ani twe nkronkron ho animdie no na ɛha no paa. Mmerɛ bi na ɔne asɔfoɔ bi ɛdi nkɔmmɔ fa Kyerɛwsɛm no ɛno nti no deɛ asɔfoɔ no kan ma Tyndale ka atɛm sɛ sɛ onyame de me nkwa nkyɛ me a mɛma mmɔden ara sɛ obiara bɛte twerɛ nkronkron ase kyɛn pope no nso. Ɛpiri aseɛ no ɔkɔɔ so ɔbusaa sɛ ɔbɛma no kwan sɛ bɛyɛ ɔbɛtwerɛtwerɛ kronkron akɔ aborɔfo kasa mu no. Wɔama no kwan no ɛsiane sɛ na dodoɔ no adwene sɛ sɛ nnipa no amanefoɔ no nyinaa nsa ka twerɛ kronkron no a ɛbɛma asɔre no ahinhim. Nanso Tyndale wampamba ɔkɔɔ so ara sɛ ɔbɛtwerɛtwerɛtwerɛ kronkron no ase wɔ aborɔfo kasa mu. Mfeɛ nyinakyiri no ɔtwi kwan wɔ Germany a na wɔsiesie ne ho sane sɛ na wɔn a wɔtaa no nso na ɔpɛ sɛ wɔbɛkyene no waku no. Na yɛnkɔ boa no nti Tyndale tumi twerɛtwerɛ kronkron no firi kasa mu foforɔ mu bɛkɔ borɔfo mu. Wɔnam su mu de saa Bible no ɛkɔ Ingresi kuro mu a obiara nso sanka bi. Nnipa bebree nsa ka nanso na wɔyɛ wei nyinaa wɔ asu mu. Nanso Tyndale wuiɛ nso mfeɛ mmiɛnsa akyi no Onyankopɔn nokorɛ mu ne ɔbue King Henry ani a ɔno nso no ɔbɔ mmɔden afrɛ nnipa bebree bɛhyia sɛ ɔbɛtwerɛtwerɛ no mu wɔ aborɔfo kasa mu. Tyndale adwuma yi bɛyɛɛ fapem ma twerɛ kronkron a ɛkyerɛ aseɛ nnwuma biara a ɛkɔ so no ɛmu te sɛ kingem kyerɛkyerɛ no. William Tyndale no nko ara ɔne deɛ ɔdi kan na sɛ deɛ ɔtwa toɔ a wɔde wɔkra too hɔ ɛbɔ ahodeɛ ne afodeɛ ɛfa Nyankopɔn twerɛtwerɛ ho. Yɛda wɔ nyinaa ase paa. Yɛda se wɔnom a wɔde gyidie de wɔakoma too hɔ ɛbɔ wei nyinaa ho kwan. Ɛbino te sɛ Moses ne Isaiah ne Abraham, John, Paul, Mormon, Joseph Smith, ne Nephi ne nnipa bebree ɔka wɔn ho. Ɛdeɛ na ɔhia fa twerɛ kronkron ho a ɛhia sɛ yɛn nso yɛbɛhu. Ɛdeɛ na wɔn ma na ɔte ase wɔ apeha dunsua mu a Ingresi ma mu ɛsua wɔ a yɛn nso ɛhia sɛ yɛbɛnya. Ɛdeɛ na wɔte ase a ɛnso ɛhia sɛ yɛn nso yɛbɛte ase. Mmerɛ kakra biara nsa akyirifoɔ ama bɛwuo no, ɔdane ɔman no abakasɛm no de ma ne ba Herman nsa. Wɔtwe Herman adwene si so sɛ ɔnkyerɛ ma sɛ ɔbɛboa ɔmɔ a ɛbɛboa ma ɛbɛma ɔma nya nimdeɛ fa Nyankopɔn ho. Ɔka kyerɛ Herman sɛ wɔmfa ɔmɔ mmɔden sɛ ɔbɛsiesie twerɛ kronkron sɛnɛ ɛbɛyɛ a ɛnam so bɛma ɛde tumi bɛma wɔma ɔbɛba akyire nso no. Ɛnam twerɛ kronkron so Nyankopɔn yi ne tumi adi sɛ mɛyɛ ɔbɛgye yɛn nkwa. Wei nti no twerɛ kronkron nso ɛboae ma ɛboi adwene mu. Ɛgye yɛn ba adwene sɛkrɛ mu a ɛde ba Yesu Kristo nso ho twom. Twerɛ kronkron nso no ɛboa ma yɛn adwene di mu ɛsiane sɛ ɛboa ma yɛn tumi bɛhu Nyankopɔn. Eboa ma yekan enima na yenim yenim ansane beba asase yisunum so eboa nso amaye ho ensem bi asisi ya na se enipa hodo eni niema ebenhunu bi ebeboa ma yadwunu modi don na yemubi na yemubi eni ho emra mosi nam sukokom nso no ekodi apagan na eni ho nti enti ye hu se Yesu Kristo oyi yaso so every wo fu mu ye ne eni ho emra Yesu Kristo ko Gethsemane anasa mra abofo mi yenu so ba be dia dan say Yesu Kristo ti ase na menu woni ho emra nipa no ko ba ko ba ko se be ya wodi won sam be ka na enajwa aprikuo na yenya anasa le wo Yesu Kristo nsamu na yen ka yeni ho emra Joseph Smith bu nkodwe ewo be niemu abeye konkron no nanso ene ye ni bi anya ene niema bebre ka ho esen se ya tresem no in the church one so e boy man yadwene di mudo na se sani ma yina ba yadwene ya yakoma mu a e boy e ma yejidie wo nyankopon mu e benyini tresem so e boy man yadwene di do esen se e boy se me a ye yiren free ni a ye church one for so nim no one my own interest one answer what te trust no train no what did you onyankopon mo so what can I say na ehia say Lehi na in the bush and so be fa chrokronkron be ka ho mra na wo to free Jerusalem on so no so that chrokronkron so na bo amai amai wonya nimdie fa nyankopon ho any pebin so o to free Jerusalem or by American names essence na woni chrokronkron so no emra wo shira Lehi abusuafo no na won timenti won kasase essence na impose na wonim bibia fa nea obon ho no wo tendo mremu no sino na any pebibre any entitres no essence na won san kan bi na so yemremu no tro kronkron wo ba bia obia san kan bi na so any pebibre any tre honhon enim de essence ye mwe trenum pon ya kan and I'm saying to ye nim nim ana yana nanum so nim trokon kon so boy me hu no kore ni entro onyan ko pon am trokon kon so ye ne bon ye di e boy me hu ye ma enye ene ne ye wo yo ba tampa entino o pese wo ye free are ho a enhia na be boy me so ye hu ne ye betimi aye Shrokunkron so e boy my yeti asembia na ewo ho wotetimu koro ho na ochre se susudie biara ni ho de ni e boni bien ho na oni pe biara nam ni onim de so na e boni ma onya ho dne na de oni pe biara ni enye boni na se ubu ana eno anu no ama na wo woni wodi koron hono so no o tre ne ba korean to se me obo hu ni a enye na koron ti adwuma mo na so ne papa ne de odoso tre no ni a obede wunim me babere ma se enim nya ye ayi wade e wo erade ni so ani we nsi ayi wade e chen boni nyina e chen she say one ma wo mo wo shi moja in a complete reversal from a century ago na se enem remonso enipa bebre adwene se adwuma mo enya ade a enye bone anka ebinim begina se ebinim se oh so nyamete ase a obema me kwan amama ye de mepa bia enhia se menya adwene se kire sense se metimi age akase maye bone wo susu se Yesu Kristo enipa Yesu pese enipa ye adwuma ebemo asetena mu aye ye nanso no ohia akuntabo wo yenya yabrabo ho nanso onyankopon pese hu se bone enye nigie da nanso yenya wo pese wo boye ho ban efri ni enye he trokronkron so boye se me ye betima aye ne aye essence anigie ba essence say ye de ho ba nyankopon chenase anase ye gya bone ho a And I say, I don't say to them one. As I say, on a young couple, Moja, if you go on soon, a bear boy. Sure, crunch also boy, and running any near my hands here, a bear boy, my insuring ass sitting up. In beauty, sir, no credit, a sudie, a home farmer, a remo no credit, any a yamo. Sure, crunch also boy, and so my own honey, sir. A hands a baby, young couple, no quarry, mirror so. Na a bad boy, a mind morning, and ya are sitting up. Sir, you're told no credit, drink no credit, go out. Ya mind morning, a mind a timon, and so bear bonny. And check crowd, and that be beer, woo, bad boy, and why am I a man yet near yet? Trinkle for train 5 years to Christmas, you're near Jenko home. I reenter a trinkle crooning. But I boy may who many a GDO Yankopon and a Doba Yes Christo Mo. A man GDS what he has. GDS or Yankopon wants to say, and my name, said by my name, Dan Quan. GD or Yes Christo Moja, Jugo, and I said, a bell boy may a GDA. GDA said, Yes Christian Churchens may yet a bell boy a Brabomo. That Yankopon in Yankopon back on a Yes Christo and a Doba or Tiasu. And Yankopon, Yamister, and Sadia, our dear for Amakan, sir. As I said, dear by Woodchia, would it? GDM Master Usia, a trail tremor. GDM Master will be beer once I see swear. And I said, science into me, my winner GD. And I said, so Unia, American swear, GD, Unia GD. Yankopon, my. By the witness of the Holy Spirit, Essence and Hong Kong Kong Dia Dance here, Ewa Yakumamo, as we hear or read, say a ten Yanko Ponsman, as you can ask him what. Say Gigi engineer, yes, you bet me Akoswa, Boa, my Gigi engine Akosu. Sure, some fire Gigi and Homboa, but Boa, my answer, my engineer Gigi. What kind of penny be an out, Wayari? Ah, or by Yesu Christo in chain, or boy Yesu Christo, or Busa Yesu Christo, or more money by on Sunday by Yaribo. And I say, we hear the cry of suffering Job. Yet Job in Suanse. Emran or Cassa, woman, Namu makes me when you're me and Imbium. I know, ah, or Cassa, mean himself in Yanko Pontiasi. No, Babas has used to be him. And so, Mr. Mahun and Imbium.
We hear and take courage from the determination of a tender boy prophet.
Joseph Menahon.
I had seen a vision.
I know what I say.
And I knew that God knew.
Mahun and Imidre. Naminim so, and Yaminim, sir, will you be at me? And Namin to me is Samadin and Fahon. And I'm so, yes, Christ and church. Boy, my home, and your home, conchron, my dear dancing chair. No, and you said, your kind home conchron, a boy, my in your home conchron, a battery conchron, by in your home conchron. The credit train, I'm home conchron, so now a bear free a share sooner. As you assume, home conchron, a bear boy, mommy and mom pie, and you know, home a ye a d, yamia, some a neat train. For one or 2 inch, I can see you now say your country and crown crown. Yemirimo, your train crown crown, a man on union, bits of Bible, and a book of Mormon, and a permanent and church, and a pair of great price. Now, for you, Jenny said, Bill, and someone comes for a cat fight, train crown crown, say, bear, bacon, bear boy, a man on union, and a couple on fresh train crown crown sooner. As I said, a buying home that be our TV and I said radio, ne satellite, not DVD. You know, so buy you some. My journey said, any pay being yes, I see so a one year train crown crown to set yen ya your tis same remo. As I said, yem remo or bear man as or banner, I could be answer and sacan train crown crown. Yet your children call yen ya casemo. One man now or tears for attending Ramon. Not we be and one was sent prime on.
Surely with this blessing, the Lord.
And a crane, Sanchre, you won't know nyankopɔn pɛ sɛ yɛhu sɛ ɛhia sɛ yɛnya yɛbɛto yɛn ani ato ne ho so daabia ɛkyɛn wɔ no mu a wɔtwa mu nyinaa no momyɛ mmɔmmɔden a sɛ yɛbɛdidi onyankopɔn pono mu ɛsiane sɛ yɛbɛka nyame nkyerɛkyerɛ no masua nyankopɔn nkyerɛkyerɛ no madwene ho mabɔ mpaeɛ wɔ Easter mmere mu no medi adanseɛ sɛ yɛgya wɔ soro ɛne ne dɔ ba Yesu Kristo no wɔte ase wɔ Yesu Kristo din mu amen.